Kala kalo zala kana mbongo babanga yo balanda yo lelo koti maye tuba tuba yimbili yimbili yuki mbata mokili beti yo fimbo kotu yango mawe 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 e mawe mawe. Cati.
Feuille mon tête.
Jean Badra. Lobela Bango. Oyo Ezali na kati motema na yo. Bayoki mbata mokili beti bango fimbo.